na kona Lini tazama Kwa shara macho kuna kitu ulitaka sema Wewe ukani tazama Chini ukainama Kwa shara macho kuna kitu ulitaka sema Wewe Moyoni mwako wata machoni mwako Nikatamani kukwaza Wewe wangu kosita Uwe moyoni wewe machoni wewe Wewe wangu kasita wewe Sita wewe Unaweza ukawa sweet 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 my love wewe Nami nikawa wako sweet 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 your love baby Unaweza ukawa sweet 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 my love wewe Nami nikawa wako sweet 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 your love baby Tunatazamana, tunasemeshana Tunajiuma uma, tacha kusema una wewe Ungesema kweli, kweli, wewe Wajua siwezi kukuanza Wajua siwezi sema kwanza Maneno kazi yake ni kunenwa Mimi kazi yangu kuele Kawa sweet 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 my love wewe Nami nikawa wako sweet 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 your love baby Unaweza kawa sweet 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 my love wewe Nami nikawa wako sweet 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 your love baby Machoni unataka kusema ndio Moyoni kwa nini unaficha ayo Naumia wewe Sema, sema Nasubiri uanze mwenye